Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika tubaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera ku makuru y'ingenzi agezweho, turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Duhere ku makuru agezweho, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aratangaza ko nta mikoranire igisirikare cy'u Burundi gifitanye n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zifite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi Ndayishimiye yabivuze mu kiganiro mbwirwaruhame yagiranye n'abaturage n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu. Yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wamubajije icyo avuga ku byo u Rwanda ruhora rushinja u Burundi gukorana n'imitwe ishaka guhirika ubutegetsi bwa Kigali.
Burya iyo imigeneranire yatosekaye gutukwa birimwo kugira ngo aguturanye n'amakungu, ahajya ni nk'igitutsi yadututse kugira ngo wamakungu akunda mwumve. Igihe twebwe twagenda gufasha igihugu cya Kongo, murazi yuko twabyumvikanye twese abakuru b'ibihugu bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika buseruko, twese atanumwe avuyemo n'u Rwanda rwarimwo, turumvikana ko tuja gufasha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. Tugiye rero no kuvuga yuko twari dufise icyo tugiye gukora, twamvikanye yuko tugwanya imigwi yose y'abanyamahanga ikorera mu gihugu cya Kongo ariko ikorera mabi, iyose atanumwe avuyemo. Hanyuma tugaca tusaba yuko imigwi y'abanyekongo nabo baca baja mu biganiro vy'amahoro, ari hajya mwumva ibiganiro vy'amahoro vya Nairobi, abanyamahanga bagatama ibihugu vyabo ku neza badatashe naho tukabagwanya. Rero ico gihe twebwe aho turi hose n'u Rwanda je twaravyivuga nivuga nti kwaba abajeje umutekano wawe nawe wanje bavugana, ahubwo dufashe kuko nibo bari bajeje urwego rw'iperereza mu rwego rukuru rwari rongo izo ngabo. U Rwanda nibo rwatwara urwo rwego rw'iperereza, tuca tumubwira tuti zamura tubwira aha uba FDLR bo babari murabe ko rutabatera tutabateye muca bumenya ko arabagenzi, murumvise ko twarakorana n'u Rwanda atangorane. Hanyuma rero u Rwanda rumaze kwiyamamaza ko ruriko rukorera MV3, no kuvuga yuko ishavu ryaceriza kuko u Burundi buriko bufasha leta ya Kongo nkuko twavyumvikanye n'ibihugu byose byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Uno munsi ravuze ivyo no kugutuka rero jewe ikibi intutse ntibibe byo, urumva ubundenganije none kwivyo ariko aravuga atari vyo turiko turakora kizi batari vyo turiko turakora. Hanyuma nawe gutukana arabandanya zaravuga atwambika ibara, mugabo nagira mvuge yuko nawe watwambika ibara rimeze gute, amakungu ya Gikongo ni yari arabibona, arazi ivyo Burundi buriko burakora ko ari ivyiza buriko bufasha Kongo kandi na Kongo irabibona. Mugabo urumva nta kundi ko yabaye umwasi wa Kongo, umukunzi w'umwasi wawe acaye umwasi wawe, mugabo twebwe ariko aduhora ubusa. Nico novuga ntihagire icyo bibakomeretsa ko yatubeseye ni gitutsi muga yatubeseye nta kindi.
Muri icyo kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yanabajijwe impamvu uruzinduko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye mu Burundi mu cyumweru gishize rwagizwe ibanga ntihagire umunyamakuru utumirwa kurukurikirana. Avuga ko urwo rugendo rugaragaza imibanire myiza iri hagati y'ibihugu byombi, ko kandi atari ngombwa ko buri gihe itangazamakuru ritumirwa.
Nene ibibazo bituma nshangira umwizero yuko demokarasi yamaze kwinjira, none ushaka utuntu twose hakujemo ntunyemera ku buryo uvuga ko ndakureprezanta neza, urumva ibintu byose dutegereza kujamo tutagiyemo. Mugabo nagira ndakubwire kandi ntiwabonye ko tugenda dutwenga mu bisanzwe, niyo babonye Serugo na Inarugo bariko barayaga batwenga abana bacaneze ngo abisanzwe bacavuga ati bayanze neza papa na mama, namwe rero mwarabonye ko tuvara dutwenga. Hanyuma guca uvuga rero ngo ntegerezwa kumenya mwayaze uduki, twayaze ivyiza kuko twavanye tumerewe neza. kandi kija cyari n'umwizero umwizero iki kwerekana yuko abantu arabagenzi ibihugu ari bigenzi kuburyo umwe ashobora kuva muhira kaza gutemberera uwundi hanyuma bagatera inkuru hanyuma kagenda ibyo nivyo byerekana ahubwo ko ari umugenzi bukomeye cyane n'ahandi ku byo twayanze n'iby'ubuzima bw'ibihugu byacu urumva niwe aserukira igihugu cya Congo aserukira icy'i Burundi dutegereza kubona yuko imigenderanire yacu iri kugenda neza kandi tubirabye nta ngorane n'imwe ihari.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Inshuti zacu, ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cya mbere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika turabasuhuje kandi tubaye nikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nge ugiye kubana namwe mu kiganiro ejo cya none ndi Karime Patrick Mbayikazi. Mu muryango nyarwanda hakunze kumvikana ingero nyinshi z'amakimbirane hagati y'abashakanye. Akenshi na kenshi ayo makimbirane abaterwa n'ubwumvikane buke buturuka ku buryo bw'amasezerano y'icungamutungo baba abashakanye baragiranye. Muri ubwo buryo bw'amasezerano y'icungamutungo twavuga nko gusezerana ivangura mutungo risesuye, aho usanga bamwe kubera kutarisobanukirwa neza bavuga ko abahitamo mu buryo aba nta rukundo cyangwa se kwizerana baba bafitanye. Kandi hari n'abadatinya kuvuga ko ubu buryo bw'icungamutungo ari intandaro y'amakimbirane mu muryango. Ese koko gusezerana ivangura mutungo risesuye bisobanuye ko nta rukundo ruba ruri hagati y'abashakanye, cyangwa kutarisobanukirwa neza niyo ntandaro y'amakimbirane mu muryango? Nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo, ni munyemerere mbanze nakire mugenzi wanjye Bazuba Dafreda Usi atugeze umwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize. Nge ndibuze kugaruka mu kanya, dukomeze n'ikiganiro ejo cya none.
Mugenzi wanjye Patrick arakoze kumwe umwanya kambonero mbasuze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Bakunzi b'ikiganiro rero, munyemerere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwebwe mudahwema kudukurikira mwadusangije. Ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku bana bahishwe umwe mu babyeyi kubera amakimbirane. Mu butumwa bwinshi twakiriye, reka duhere ku bwa Mari utuye i Nyamata. Aragira ati: ntabwo bikwiye ko amakimbirane hagati y'ababyeyi yarakwiye kuvutsa umwana uburenganzira bwe. Mu by'ukuri uwo mwana aba ahohotewe kuko ntabwo aba azi ibyo se na nyina bapfuye, nta nubwo aba akwiye kubimenya. Baba bagomba kubirinda umwana bakuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi. Reka dukomeze ku butumwa bwa Habimana utuye i Gatsibo. Aragira ati: ntekereza ko hakwiye gushyirwaho gahunda zifasha ababyeyi gusobanukirwa n'uruhare rwabo mu buzima bw'abana, nko gutegura amatsinda yo kwigira hamwe uko bakemura amakimbirane, gusangira inshingano, cyane cyane bigakorwa mbere y'uko bibaruka, bityo umubyeyi akazabyara yaragutse mu mitekerereze. Munyemere dusoreze ku butumwa bwawe w'amahoro utuye i Musanze. Aragira ati: mu by'ukuri iyo umusore ateye inda akayihakana, nta kindi wabikoraho nk'umukobwa uretse kwiyakira ugafata inshingano wenyine. Ku bwanjye mbona hakwiye gushyirwaho gahunda ihuriza hamwe ababyeyi bose bafite icyo kibazo, bakaganirizwa bagafashwa mu buryo bw'imitekerereze, kuko akenshi kudatuma abana babo bamenya base njye mbona ahanini biterwa n'ihungabana baba bafite. Bakunzi bacu rero, mukomeze kuri iki kiganiro ejo kujyana kare n'ibice bitatu FM. Nshuti rero ndetse namwe bakunzi b'ikiganiro ejo, mwakoze cyane kubana natwe.
Aha, i ikaze na none mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Mu Rwanda kimwe n'ahandi henshi ku isi, mbere yo kwemeranya gusezeranya abakundana imbere y'amategeko babanza kugaragaza uburyo bemeranywaho bazacungamo umutungo wabo, kuko imitungo ikunze kuba intandaro y'amakimbirane iyo bitateguwe mbere kandi neza. Itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura mu Rwanda rigaragaza ko hari uburyo butatu bwemewe bwo gucunga umutungo hagati y'abashakanye, aribwo ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhahano ndetse kandi n'ivangura mutungo risesuye. Itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ribisobanura neza rikavuga ko ivangamutungo rusange ari amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose. Itegeko kandi riteganya ko amasezerano y'ivangamutungo rusange abashakanye bagomba kuvanga umutungo wabo uwo bakoreye bakiri ingaragu, ndetse no mu gihe bamaze gushakana umutungo bashakanye ukaba uri hamwe buri wese afiteho umugabane ungana n'uwo mugenzi we. Muri ubwoko bw'amasezerano abashyingiranywe kandi baba banahuriye ku mwenda urugo rwabo rufite. Hari kandi n'ubundi buryo bw'icungamutungo aribwo ivangamutungo muhahano, ryo rivuga ko mu gihe umukobwa n'umuhungu bakiri ingaragu umutungo buri umwe yari asanzwe afite uba ari uwe awigengaho, niyo bamaze gushakana uwo mutungo ntibawuvanga. Na amasezerano kandi abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo. Hari kandi n'uburyo bwa gatatu bw'amasezerano y'icungamutungo aribwo bita ivanguramutungo risesuye. Aya masezerano asobanuye ko ibijyanye n'umutungo buri umwe aba afite umutungo mu gihe bari bakiri ingaragu, ndetse n'igihe bamaze gushakana umwe akomeza kuba afite umutungo we ntibawuhuriza hamwe. Bashobora gusezerana ko umwe azana umutungo n'undi akazana uwe bashaka gukemura ikibazo runaka, ariko mu bijyanye n'amategeko umwe aba afite umutungo ukwe n'undi ukwe. Ni ukuvuga ko abashyingiranywe bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana uburenganzira bw'ucunga, kwikenura no gutanga no kugurisha umutungo we bwite undi atabigize mu ruhare. Ubu buryo bw'ivangura mutungo risesuye bukunze kutavugwaho rumwe n'abantu, aho usanga bamwe bavuga ko nta rukundo ruba ruri hagati y'abashyingiranywe, ndetse bakanavuga ko ubu buryo bw'ivangura mutungo risesuye ari intandaro y'amakimbirane hagati y'abashakanye. Ese koko guhitamo gusezerana ivanguramutungo risesuye bisobanuye ko nta rukundo ruri hagati y'abashakanye, cyangwa kudasobanukirwa neza iby'aya masezerano niyo ntandaro y'amakimbirane mu muryango hagati y'abashakanye? Inshuti bakunze b'ikiganiro ejo, ni munyemerere nakire mugenzi wanjye Ishimwe Honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi ngingo.
Itegeko nimero 27 akarongo kaberamye 2016 ryo ku itariki ya 8 ukwezi kwa 7 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura, nk'uko ryatangajwe mu igazeti ya Repubulika y'u Rwanda nimero 31 tariki ya 2 akarongo kaberamye ukwezi kwa 8 2016 risobanura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu buryo butatu burimo ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhahano n'ivanguramutungo risesuye. Aha abashyingiranwa babanza kumvikana ku buryo bahitamo, bakanabusobanurirwa herekanwa ibyiza byarwo n'ingaruka zishobora gushamikiraho. Ivanguramutungo risesuye hari abavuga ko rititswaho n'abashinzwe irangamimerere kuko babuvuga babuca hejuru. Uyu ni Nkoranyi Alexandre afite imyaka 39, urugo rwe rugeze mu marembera ari gusaba gatanya.
Yize amashuri abanza.
Amashuri abanza ya
nyina. Nyika ko ari ntayo mpamvu umugore wanjye yihutije gahunda y'ubukwe. Kwasezeranye mu buryo bwa rusange. Twabyita nk'uburyo bw'akavuyo. Guhitamo uburyo bw'isezerano ntigeze mbutekerezaho kabiri. Ariko kubera ko umugore yize azira impamvu yo guhitamo uburyo bw'ivanguramutungo risesuye, yabisamiye hejuru, yaguze amasambu, agura ibibanza, naze kubimenyesha ubundi pesi nari mbisi. Ni nayo mpamvu natangiye gahunda ya gatanya. Afite imitungo minsi yampishe. Igihe twajyaga kubiganiraho yabaga nk'udashaka kunyumva. Nzemera ibyo nzasabwa n'urukiko aho gukomeza kubana nawe ubu naranzwe rwose
ufitanye abana
de dufitanye abana gera kuri batatu
bose wigeze bibaganizaho
abana ntago ndabibaganizaho ariko naraje gufata umwanzuro nzabibaganizaho ndabizi bazabyemera kuko nabo barabona ko ntabanye neza n'umugore wanjye
isezerano ry'ivangura mutungo risesuye ku bashyingiranwa ntirivugwaho rumwe kandi n'aba baturage bamwe bahamya ko nta rukundo ruba runimo abandi bakemeza ko ubu buryo buba intandaro y'amakimbirane nubwo n'ubundi atari cyashya
nta guhuza mu byo ndabugura ubundi wagira ishingiro kuko nta kwizerana buri wese abashaka kuvuga ngo nigwizeho imitungo undi nawe avuga ati nigwizeho imitungo
uba umuntu ashobora kwiyemeza ngo agiye kubana na runaka bitewe n'uko mukeneye imitungo icyo kibazo ntabwo cyaba kikiriho arabizi yuko imitungo ye niye n'imitungo ya mugenzi we niye bakemeranya kubana nibyo bashobora kwemeranya
uvuga iki ku isezerano ry'ivangura mutungo risesuye kubasezeranye
yeye ngingo uko nyumva byumvikana mu muco nyarwanda ko umuntu ashobora kubata mukunda
yeye nabishyigikira bitewe nuko hari abagabo uyu munsi badashaka gukora akumva ko niba kuzanye no rugero rw'umwarimu akavuga atahembwa mu 100,000 azantunga ajya ngurira n'amayoka ariko byibura byatuma hari abagabo bamwe babasha guhaguruka kugira abashe kuzuza inshingano zabo
byiza kubera yuko mugaba aragenda nundi akagenda buri wese agafata akantu ke akiciraho nta kwirwa umuntu ahatana nundi mu bantu bose mperekeza nta muntu ugira isezerano ariko nge nzarisezerana ivangura mutungo
ubwo ntibwaba ari ubusambo se cyangwa kutagira urukundo ruhamye
reka da nimba twakundanye tugomba guhuza ibintu byose tugakundana koko ivangura mutungo ntago tuba dukundana
ugaragaje ko ukunze umutungo kurusha uko ugiye kubanana
kuki wumva ubwo ari bwo buryo wahitamo
nuko uvanga nge mbona ari byiza kubera ko buri muntu agira uburenganzira ku byo yazanye nge mbona ari byiza kubera ko umuntu aranakora cyane kugira ngo niba natandukana azabone icyajyana
ayi ivangura mutungo risesuye ni ryiza cyane kuko buri wese aba yigenga kubye icyo wansanganye ni cyanje cyangwa nawe icyo wazanye ni cyawe nta gahubwo rusenye urukuru abugyongera urukundo
ntabwo narinzi ko nge binaba ahubwo hari abantu numvishe bigeze kujya kubisezeranira ah umudamu aravuga ati cukwawe nanjye cukwanjye n'ubukobwe nyine yari afokasinze ku mitungo yumvishe ko icyo yazanye ari cyazagabana arebye muri amvirope abonye harimo ibintu biraho ngaho by'ubutisheti ahita abona nyine ko itegeko rizamugonga ubukwe burafata nari imibereye ku murenge wa burafuye kubera iyo mpamvu
ubu buryo ngo ababuhitamo si uko babatizerana mu gihe umubano udashingira ku bintu ahubwo abantu aribo babishaka gusa abantu mbarwa nibo bakunze guhitamo ubu buryo bw'ivangura mutungo risesuye ngezaho umuremyi Theoneste n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba na mugenzi we Gahano Ribera Chamariviani umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagiyu barasobanura uko kwigisha abagiye gushyingiranwa ku micungire y'umutungo bigenda ndetse hari n'icyo babona nk'impamvu ubu buryo butitabirwa n'abashyingiranwa
iyo turimo dusezeranya uburyo bwose turabusobanura iyo tumaze kubisobanura rero nibwo bahitamo ubwo buryo babonage bona bahitamo kandi icyo itegeko riteganya nuko binashoboka ko mwahisemo ivangura mutungo risesuye mwemeye no kuba mwakongera mugahindura bwa buryo bw'imicungire y'umutungo bitewe n'uko n'ubundi bantu babyumvikanyeho uburyo bw'ivangura mutungo risesuye navuga yuko muri rusange mu Rwanda budakunda gukoreshwa wenda ngenge nko kubanye nko ku murenge wa Byumba nta urabuhitamo abantu tugira benshi bakunda guhitamo ivangura mutungo rusange
cyangwa mwibanda ku buryo umwe ubundi ntimubutindeho mwirinda ko hari ingaruka zishobora gushamikiraho
ubona abantu benshi bahitamo uburyo bwo gukorera hamwe bagafatikanya umwe ntacunga ibyo ngo cunga ibye ubwo uko byagira kose biterwa bisigara biri kurenganzira bw'abageni
igihe mumaze muri imirimo yanyu mwirangamimerere ku bunyamabanga nshingwabikorwa bw'umurenge nk'abakunda gusezeranya mubona ariyo mpamvu ituma abantu bitabira gake ubu buryo bw'ivangura mutungo risesuye
iyo ubyitegereje buno buryo kuba butitabirwa nawe utekereze nko mu rugo ari nk'amatungo mu mitungo abantu benshi bafite mu zi kwacu batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi wenda benshi tugereranije nk'inka mu rugo hari nk'ihene hari nk'intama uziko utafite uburenganzira kugira ngo nk'umugore azagire umutima wo kuyitaza ko atafite uburenganzira cyangwa se umugabo yagira uburyo bwo kubyita atafite uburenganzira ubona bushobora kugabanya imbaraga ubona rero njyewe mu mboni zanjye ko mbibona ni ukubona uburyo bushobora gutuma abantu hagati yabo mu gufatikanya mu guteza imbere urugo bidashoboka cyane ukabona nk'ibijyanye n'icyizere bishobora kuba byanagabanuka umuntu akabona ko ari kimwe na mukinga
binaterwa nanone n'uburyo bw'imyumvire umuntu ahageze cyane cyane nk'iyo ubona bize
ngenda guhera kuri amashuri yisumbuye kuzamuka aba byumva kurushaho ariko abandi biza amashuri abanza n'abatarize ugomba kurushaho kubumvisha bya umuryango w'abantu babiri umugore n'umugabo bajye kurema ruko abanje kugira ikiganiro hagati yawe tubwiye cy'urukundo ko ubundi byakabaye niko bimeze tabirwa cyane kugeza ubu n'ivangamutungo rusange nti akenshi usanga n'imyumvire ibintu bijyanye no kwemera burya usanga bifite uruhare runini mu gutuma abantu bashaka kuvanga ko baravuga ati se niba bakundanye ni iki cyatuma ibintu ari byo batandukanye kandi bagiye gushinga umuryango niko babyumva benshi bijyanye n'imyemerere
ese mwe ntimwamubucaye hejuru
kurya nta kitagira icyiza kandi kitagira n'ingaruka twebwe nk'abayobozi twigisha byose tuvuga ngo kuko ari itegeko ntacyuhinduraho gikurya igishuko ryakabaye wese akabanga ukagenda yumva icyo ashobora guhitamo
uburyo bw'ivanguramutungo risesuye itegeko ribusobanura nk'amasezerano abashyingiranwa bagirana hagati yabo bakumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga kwikinuza gutanga no kugurisha umutungo we bwite cyakora hakongerwaho kumwe mu bashyingiranywe ashobora guha ububasha umwe muri bo bwo kumucungira umutungo bivuze ko buri wese aba afite ububasha busesuye ku mutungo we ariko akazirikanwa uburenganzira bw'abana ku buryo batagira icyo bawuburana ngendisha imwihonore mu kiganiro ejo
ngaye nguko rero dushimiye cyane Nkuranyi Alexandre ufite imyaka 39 watubwiye ko atabanye n'umugore we neza nyuma yo gusezerana ivanguramutungo risesuye adafite amakuru kuri risezerano none rikaba ryarabaye intandaro y'amakimirane ndetse akaba ashaka gatanya n'uwo bashakanye tunashimiye cyane kandi bamwe mu baturage badusangije ibitekerezo byabo batubwiye ko ivanguramutungo risesuye abaritamo ngo abari nta rukundo rurimo hagati yabo kandi ko bukunze kuba intandaro y'amakimbirane abandi kandi batubwiye ko ubu buryo bw'isezerano ari bwiza kuko umuntu ngo aba yigenga kandi afite uburenganzira ku mutungo we nitwabura kandi no gushimira ngeza Umuremyi Theoneste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byumba na mugenzi we Gahana Libera Jemve umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kageyo batubwiye ko babanza gusobanurira abagiye gushyingiranwa amasezerano y'icungamutungo kugira ngo bitazaba intandaro cyangwa se bitazaba urwitwazo rwo kuba batandukana Anshuti bakunzi b'ikiganiro ejo namwe mushobora kugira uruhare mu kiganiro ejo cyanone nimutubwire ese guhitamo uburyo bw'ivangura mutungura isesuye bisobanuye ko nta rukundo no gukwizerana abashakanye baba bafitanye cyangwa kudusobanukirwa neza iby'aya masezerano niyo ntandaro y'amakimbirane mu muryango nimutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 5814 1411 cyangwa se kuri 0728 0282 3232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika ejo youth eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe mujye muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve indirimbo ubundi turaza kuba tugaruka mu kanya
kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
iyo nkubonye uganira useke bitwenge ari byose nkabona abana bacu baseka bakina agapira nzenga marira mu maso mbitewe n'ibyishimo nkambona nkabona muje mwiruka munsanga numva ndumukabo numva ndumukabo iyo nkubonye useka unyishimiye wishimiye uko tubanye
Tegerejwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Gusabi wanyi nasezeranye kuzagufata nk'amata y'abashyitsi, kugeza ubu ntacyo ahindutse kandi mbikora kuko ngukunda. Tuzigera wicusa icyaguteye kunkunda, kandi nzi ko nzaguhora hafi kandi uzahora wishimye. Yo numva ndumukabo iyo nkubonye useka, unyishimiye wishimiye uko tubanye.
Kavubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ka nizere ko indirimbo yabanyuze cyitirirwa konzi b'ikiganiro ejo. Turimo no kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyanone, aho twumvise Nkoranyi Alexandre ufite imyaka 39 watubwiye ko atabanye n'umugore we neza nyuma yo gusezerana ivangura mutungo risesuye rikaba ryarabaye intandaro y'amakimbirane, none kuri ubu akaba ari gushaka gatanya n'umugore we. Mu kiganiro ejo cyanone kandi twanumvise bamwe mu baturage bavuga ko ivangura mutungo risesuye abarihitamo ngo abari nta rukundo ruri hagati yabo, kandi ngo ko bukunze kuba intandaro y'amakimbirane. Abandi kandi twumvise batubwiye ko ubu buryo bw'isezerano ari bwiza kuko ngo umuntu aba yigenga kandi afite uburenganzira ku mitungo ye. Sabo gusa kandi twumvise mu kiganiro ejo cyanone twumvise ngezaho umuremyi Toneste umunyamabanga nshingwa bikorwa umurenge wa Byumba na mugenzi we Gahana Libera Jean Marie Vianney umunyamabanga nshingwa bikorwa umurenge wa Kajyayo, batubwiye ko babanza gusobanurira abagiye gushyingiranwa amasezerano y'icungamutungo kugira ngo babashe kumenya uburyo bumva bubakwiriye bahitamo.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 02 54 14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Rero bakunzi b'ikiganiro ejo, nahadusoreye ikiganiro ejo cyanone. Munyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo ikiganiro gitambuke, by'umwihariko Mizero Crispe wari ku buhanga bw'ibyuma, ndetse na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro ejo cyanone, ndabashimiye. Ikiganiro ejo cyo nakagaruka bari kumwe nanjye kandi na Patrick. Ciao ciao.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango. Amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Iyo nkubonye uganira useka ibitwenge ari byose, nkabona abana bacu baseka bakina agapira.
Shuti muduteza matwi mu masegonda make turaba tugeze ku isa ya saa 12 umwanya mukuru kiri ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze ku